Kakano nemba sanga wakuru Nemba sanga tondo ye yambu wa makura Ebintu besi suhu za nusu Mbisa suira echipe chukuru Anango mtunga mkuru Mbure kama kage na changa kurabe Atena kusasulire nusu Mbeba za katonda yeta sima yenjini Chofura babu liolucha numwa Ufa kwa bakate bange bandi use kusuku Mama nasiba kuchigoye Nembeba zukuzo mtu atenga mugezi Mwato njini vyo nabu ya gera Abo tuliva sanga kuwa fena liekubo Wama kati mwaba chara benjuba Mweba ni kuangara nechi chukuru Choka yanga kanda oro vusebo Kukusoba kwa kukatuka kumbuga Sone wandi goyo gulaba Wakote kumutwe kwenye buvera vusiru Ne wamese ne wakulandaba Kaya kakala na singa kukamuchie Kukomera kakapa Kubasi singa na keka muteka mutama Tobuza manya kage mkulu yenze Fredi Seremba umuziru mutima Mamama wanzala wanchima Nzali wabu tengeri ya wafe masaka Kati anyumiru asembe zetebe Kunyumi sebi nobi kwata kunze kenyini Olu gambo teru mkwa sana sonyi Ichanzi ya kuwenzi chensi vide mojita Matayo, wetuwa ya ukana ya sita mawa kubali Kafuruma seba andaba, uluwa ulira yoko yewe bale sebo Chavaso wa mpulanga sotia, uruche ngiri jena luleka angalukule Uwe yoka yoka mpulangiti, matayo ya mkule nyonde ya noga sebo wampu benaku matayulu aterera ati mukulangichi yatandikira okubanja bintu mambi mchala wange teyakayana ngachimanyi bulungi nyabo wange nti alina tata w'abaana mukulangichi ngakasiruganda kagaya bintu ekyone bwe sikungiriza nawo kalaba kyotunalya tokyesunganga nnyo nze gye nagendanga nnumbi omuwala ate nasanga bamukwanye dda abalala saalwayo n'enziranga n'ennaku ezita olwatuuka ewange mu kasoobo ne nyingira oluggi ne ndusiba mu mpola ne nsooba nnyo mukyala wange aleme kumpulira nsange nga kyebase mbansooba ntuuke mu kisenge ngenda okuwulira ng'ate omukazi ampita ng'eno bw'atendereza nti mwami wange oguno wandiiridde mulondo gwennyini nasooka ne nfuna endowooza nti osanga alootanga n'okuwunga mpunze kyenva nnyanguwa ne nkuma akataala matayo namusangiriza n'omubwalumi awo akategeera we kaakoma okudda engulu nnali ndi ku kitanda ku kicupa akamatayo kadduse nadda nze nawulira mbu kaddukiraye wankole mukyala wange yaloba n'agenda ng'atenda obutemu mpozi n'ettima amanyize namuwendulira kkondo era yansaba sirinnyange waabwe ekigere bwe nti obwenzi bwe bwandeka mbuulu ku lulunkanira lyana liwala lineddene twakyatagala ebyogiro obirinda ebyagwa ku nzi bijjawo ng'ensi masaka